Recall Ray J. Brand new styler in a dancehall styler to the world. Hey, some people them talk and rough, but we not give up with the fight. Some a chill when me say J to the world. Reggie, tell them
Kuchedwa, kuchedwa, hazaku Kuchedwa ni kunina Misage, ukungo chedwa ni kukamba Mabota, bonjo sabanga zako kutisi kuyenderwe Kuchedwa, kuchedwa, hazaku Kuchedwa ni kunina Misage, ukungo chedwa ni kukamba Mabota, bonjo sabanga zako kutisi kuyenderwe Kayese sakondi kwe sakondi nyenya nyenya Rockless yanga jisa wonekele Jaja wandi kweza kweza Live so push a chizo golo Inukula pela kugwese la bagolo Ma heta wose akupomila mpati Sakumvesa kudinda lusapati Isa teka banji, wasa teka banji Kuchedwa, kuchedwa, hazaku Kuchedwa ni kunina Misage, ukungo chedwa ni kukamba Mabota, banjo sabanga zako kutisi kuyendere Kuchedwa, kuchedwa, hazaku Kuchedwa ni kunina Misage, ukungo chedwa ni kukamba Mabota, banjo sabanga zako kutisi kuyendere
Kima dumpa di macho wa sindikaika Ma stylo ampambu ataita Kuna na business nde osa flopa Nia Ray J nde osa wopa Kupanga sindu kudalila na malenga Ndine ndanu panga sindu painendeka Chisisi chaku chitabu ino ndi kulimbika Message nde umuzi nde simangaka
Kuchedwa, kuchedwa, hazaku Kuchedwa ni kunina Message, ukungo chedwa ni kukamba Mabota, banjo sabanga zako kutisi kuyendere Kuchedwa, kuchedwa, hazaku Kuchedwa ni kunina Message, ukungo chedwa ni kukamba Mabota, banjo sabanga zako kutisi kuyendere
Anani anga kule banji ife sokolo tinkela Fazi ya muhudu sound ya tu imango fila Jima weka kumveta kuwa wangakale wakwima Siti peketa ule sukala mtu wope
Mawa masa na matulo ndi chonko Ine ndi music niki indi loko Panyake mkumba nimbe chitumbuka patoko Ndi mwevana batoko
Kuchedwa, kuchedwa, hazaku Kuchedwa ni kunina Misage, ukungo chedwa ni kukamba Mabota, banjo sabanga zako kutisi kuyendere Kuchedwa, kuchedwa, hazaku Kuchedwa ni kunina Misage, ukungo chedwa ni kukamba Mabota, banjo sabanga zako kutisi kuyendere Yeah.